Zina vibrate kuku ya mayai si ma high grade mali safi safi kama high grade mbie kichwa solo atapatana na migraines
saka chapa chapa kikele sapa na kuna kitu hoi mtadu kianza pasa pasa sepa mtachoka nge songu wako better than you so walete one by one walete two by two walete three by three ate mutenjeri na masi hapa siwa kunyo bila chest
Kishika mchana mkuto Mbogi ka request panda Uber Tutafute dushi inakaa proper scooper Chantel, mbono metutupa Te, test kuna tupa Nilia changa wa dishi juu ya pupa Spendi ama bigi wanaka kama Tupac
Labdo kwe pop ndo tansuka
Labdo figwe mob ndo ntashtuka Customer niliuzanga duka Natafuta boy ata act kama Buddha Who's that? When you wakubukta, sukta, nukta, niban kama kuka. Sniper, natafuta shooter, super, man ata act kama sutra.
Napenda marasa zina vibrate. Kuku ya mayai si ma high grade. Mali safi safi kama high grade. Mbie kichwa solo atapatana na migraines.